de cacas. Na viria dikie fota kwa nami utosariti mashandwa kute musingo pendo subila sio pesa mavumba moyo meupapija nga tsunami utabiliki malauno leo check kwetu talaka sio mila sijafunzwa ndumba sijui kosa langu nini malo nilofanya kamwa hivyo rudiche machangu inyeponelo Tizo, nilichopata nkakupa mini kajinyima Bado kujali kachalo kantupo mekwenda mazima Mgonjwa maututi mwenzo na kufa na wendo bima Ivi ni kweli kabiso mensusa amu na mpima Sijele wimana kuona moyo wangu tabani Nisipokona mama Minakosa gamani Nisipokuona Moyo wangu tabani Nisipokuona mama Minakosa gamani Basi fanya uje nikuone Nikuone Fanya uje nikuone mama Nikuone Fanya uje nikuone Nikuone Fanya uje nikuone Nikuone
Don't know what I did to you that it really hurt you Don't wanna leave you cause you baby still in love you Remember what love and you can't make me laugh Cause I can't live without you Can't breathe without you and I can't dream without you My thoughts are about you, my mind is around you From you my boo, the last chance I beg on my knees gala bend The last chance I beg on my knees gala bend
Fanya